ngithi ngishaye mano nenisando sami bambe isandla sami sidizele emafeni sobabe angathi sidalelena thina sobabe nesando sami mayifohloza akusitimela samsasesona ngifune sifumbeni wemama niyazi ziningi izinkipho othandweni waziningi izimpini sidinga nje ukubekezelela namayela ukubonisana namayela inkomuza
kube ngowami kuze kube phakade masenze imali ningi futhi sithandane iqiniso linjalo ngiyasifeka sizodala isiphithiphithi siyabangena sweetheart I don't care what these people say yeah. I'm ready to go all the way yeah.
Cause we're having to hold yeah. Together we know
yeah.
I'm inside the side in my life
yeah.
Okay, I'm the worst
yeah, yeah.
There's no more
oh, yeah.
Only more time
oh, yeah.
Ngibona manje ngeke ngiphile ungekho ngiyababona bayasama ngeke ngikhone lo wami ungimikisa emafini ngibona izulu nomhlaba
hey
ayekho ngoba ngasama abekho hey ayekho ayekho umunye ofana nawe hayo yo ungimikisa emafini ngibona izulu
Kube kube phakade masenze imali ningi futhi sithandane iqiniso linjalo ngiyasifeka sizodala isiphithiphithi siyabangena sweetheart I don't care what these people say yeah. I'm ready to go all the way yeah.
Yes. We're having to hold
yeah.
Together we know
yeah.
I'm inside the side in my life
yeah.
Okay,